kɛyɛ adwenwɛeɛ no roboare kɔfuti tim a ɛba kɛbei kɛ yesu bɔyɛ ɔso so ɔdwera ma asuafoɔ fɛ ɔkɛ sɛ roboare kɔfuti tim a ɛba kaka ko bobobutɔ ba dɔla yɛ roboare kɔfuti tim a ɛba nyemkosɛ koma ne kumunsrɛ fɛ dɛpɔ ɔtɔnko pɛw nyemkosɛ koma ne ɛlekase yɛ ɔgyere sensa kokoe kokoe kɔkɔɔ dɛ bɛle mfo yɛ ɔma ntɔ yɛagyere roboare asa wa anyemkosa sɛ bɛnyɛ anyemkosa nkpeŋ alafa sa sɛ bɛtaboɔ nyɛ bɛsɛ roboare mfio roboare ɛsɛboɔ ke yare bɛbɔwɔ adwuma bɛsɛ roboare sɛ roboare kofuti tim a yɛbɛfa so kɛ ne afo kɔwɔ adwuma sɛ kofummɔ fo sɔ